are no one, we have a walk on. Yeah, we have a walk on. Yeah, we have a walk on. Yeah, we have a walk on. If we are no one, we have a walk on.
Laka waka mkugele kwanga masavu. Alina waka tenga kalina mululu. Niwa mwagera asiri kate mkumu. Bigabo binji na yomu saja mfumu. Demu sanyifu kubanga aturi wa mu. Ulaga waka basingane batiamu. Batu kutina na yemi tima mikumu. Kalubanga luaza ncha ninganga swazi. Yaba kumazi magezi maji niwa mfule mboza. Yo changari ndazi chumuli chaloza. Duka ngambalasi kasese romulasi. Che
yeah. We have a waka. We have a waka. We have a waka. We be a no one, we have a waka. We have a waka. We have a waka. We have a waka. We be a no one, we have a waka.
Kanoka umange nyama yoku musito. Ulireka wa sense lango mkwele kukalo. Watembanga mati wafuna nyombi loto. Sijuke sanyu kwa mulimi wa tomato. Luta fulo samula nga iwe kukoto. Wayagalo kunumba yaku salakulo. Wembatandi kawenti babuza notulo. Gomtestu wakana niwa mga songa yato. Pesera, pesera ningwa uji kuchoto. Temumbuza jembi jatu na msu amulu vuto. Ganwe gabe la mata kanyola mchikopo. Luka fulo ya netima nguwa msazile nolubuko. Luka fulo mwesiga ati ndi perfect. Ulio mwane unya ati ndi confident. Kukubye kanote mpita president. Ulire chigambo we chilia gaga ya BGG.
We have a waka. We have a waka. We have a waka. We be a no one, we have a waka. We have a waka. We have a waka. We have a waka. We be a no one, we have a waka.
Manager masavu bambi wabale chivamu. Nze chari wo bambi tomvamu. Mwono wako belanga wenye silimu. Chine chigambo chekuwa watesi mwina kuchamu. Moja muzunga zunga inda siwe mjivemu. Ibiaka vinchari na uya wechi kulamu. Ulugamba sesera antizali mutamu. Kepi ni brain ito wali alijinzi jamu. Tani kabu tani stereo singa wa follower. Tuwa mga sonyonyo nga fulawa. Nesalobu kumba wa demo tebanchawa. Ulapu wekuwa wafante babu kowa. Chike production bambi tokowa. Nesaundi ya fe emenya mateka. Manager Paulo bambi tokowa. Security DJ Ngochi kowa. Manager masavu teri ya kusinga waka. Temu forever baby no temu ya chuunzika.
We have a waka. We have a waka. We have a waka. We be a no one, we have a waka. We have a waka. We have a waka. We have a waka. We be a no one, we have a waka.